amacela ungangiphake. Ngizobuya kusasa noma ingoma nje. Amacela ungangikwade. Lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngathi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngathi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali ngathi lana kushina vuso makhelwane, vuso makhelwane. Futhi thina silali
Sexual.
Say jubilation.